Pacheco Mirundo.
Wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze bata. Wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze bata. Batan, 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 nilisema msibonyeze bata. Batan, 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 nilisema msibonyeze bata.
Wanini, 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 presi patini goba nini. Nanjani, nanjani mziki, batanza boge gube pizi. Utumu msindo minatali mpindo, utumu msindo minatali mpindo. Ungeza, ungeza, sauti. Kasi patini manifesta manai. Mafuna le namba minangia bani. Mafuna le moya minangia bapindo. From South Africa to Belindi, zamani se Tanzania, yai, 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 yai. Umsindo minangia bani. Matela le mpindo minangia bani. Intwane nzane vele unayenti bis. Masuwe South Africa, mani se Tanzania, yai, yai, yai. Lesi patini, pesa man. Deka wena nkwana deka man. Siapenga Latina, siapenga man. Ongeza, ongeza, South Blessy party ni pesa man. Deka wena nkwana deka man. Siapenga Latina, siapenga man. Ongeza, ongeza, South.
Ajino, hivi nani jana kazima muziki. Situko klubu tumenjoy ma vibe. Unabonyeza button, button, button. Now DJ waya umekanyaga waya. Situko hapa sababu ya muziki. Bada ya mishe za kila siku za wiki. So kuleta mountain, mountain, mountain. Heshima kitu kule kakufanya mbaya.
Wona kama nimevuluwa, nimetoka milembe. Akili ya pasa kitu kinataka dawa. Wengi ya ni che, 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 che. Ukileta usela na kupiga che, che. Mashetani ya mepanda kwenye kiti. Nisio kama wawa dafta kiki. Wanataka kushindana na sisi. Watu toko vebu mnabonyeza switchi.
Wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze bata. Wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze bata.
Wanasema
batan, batan, batan. Nilisema msibonyeze bata. Batan, batan, batan. Nilisema msibonyeze bata.
Thank you.